Nkwasɛm brani onua ebre aso sɛ obetie nkwasɛm mo mɔden aso ba fro bibi ɔba ɔno aso wɔ sɛ nkwasɛm ebre edu fro wo yere fro onua fro wo kunu fro wo ba na ɛno wɔ ntie nkwasɛm nia onim ewurade no nim sɛ nyankopɔn asɛm mmara na ɛwieɛ no na wɔfa kristo sɛ ne kra gye nkwa deɛ wɔfa kristo ne kra gye nkwa no nso ewurade ɛserɛ sɛ ɔmoa no na nkronkron hyɛ ne ma na ɔntumi nyina pintin kɔsi yɛn nyinaa sɛ kristo pie a ɛmu biara anyɛ ɔyera ba ɛmsomfo akwahefo na ɛde asɛm yi brɛ mu ɛfiri life word media ministry ɛhɔ a wopɛ sɛ wohwɛ akyiri kwan a www.lifeword.org wobɛnya nkwasɛm ɛwɔ hɔ ɛne deɛ mɛsrɛ sɛ wopɛsi trase na yɛabɔ mpae adomfo mmɔborɔhufo akwannya wode ama yɛn sɛ yɛntie w'asɛm bi ɛni ne yɛ adwene ani wɔ w'asɛm mu ɛnti w'asɛm ase ne ɛtuma no mmɔ sɛ wopie a ne wakɔa ade bia meka sɛ mu biara anyɛ ɔyeraba ɛne wase nade yesu so din mu ɛna bɛbɔ mpae amen onua yɛwɔ so ɛno ɛkyɛ nnoɔma nsia a twerɛsɛm no ka sɛ awurade akyi neɛ dɔtɔ sonsono no ne ɔtan awurade tan nnoɔma nsia ɛdɔ sonsono no deɛ ɛyɛ n'akyiwadeɛ a awurade sɛ ɔmpɛ koraa sɛ yɛn yɛ kristoni sɛ wonyɛ kristoni wobɛbu saa ɔbra no atia ɔyɔnko saa asɛm wei yɛhunu wɔ mabusɛm ɛti nsia Proverbs chapter 6 ɛyɛ ne yi mu edunsia ɛkɔsi edunkunu ɛso ɛne atwerɛsɛm no ka sɛ adeɛ nsia yi ɛna awurade ɛtan ane na adeɛ nson no ɛyɛ ne kra akyiwadeɛ deɛ ɛtɔ so ebio so ɔsi ɛni a ɛtra ntɔn atorɔ tɛkrama ɛne nsa a ɛhwie mogya a ɛdi bim gu akoma a adwene musuo adwene akoma a adwene musuo adwene ɛna ɛnan a ɛyɛhare tu mmirika kɔ bɔne mu na adansekurumufoɔ a ɔhunu atorɔsɛm ne deɛ a ɔhyɛ anuanom ntam takra wɔ gyam Bible no ɛka no pefee sɛ Awurade akyi saa nnoɔma no Awurade ɛmpɛ saa nnoɔma no ɛkoraa ɛne nti me nua wotie me sɛ Awurade mpɛ a na dɛn ɛna me ne mmienu yɛbɛyɛ sɛ yɛbɛtwe yɛn ho ɛfiri saa nnoɔma no yɛdi kan a me ne wo ɛkyɛ ɛsɛ wɛpotɔ kakra na masan kyerɛ mu ɔsɛ be mindful of your words ɛsɛ yɛhwɛ ɛsɛm a bɛfiri yɛn no mu aba sɛ yɛhwɛ no yie yɛn no mu asɛm no ɛwɔ tumi a ɛpagya adeɛ ɛsan so ɛtwe saa ade korɔ no ɛba fam ɛtwa sɛ yɛhwɛ enum asɛm yi enum kasa na asɛm biara a bɛfiri enum abɛbra ɛsɛ yɛdwene ho ne mmom no nka mɛkamfo ama sɛ debia ma asɛm papa mfiri w'anum mmra ne ahummɔborɔ asɛm mfiri w'anum mmra saa nneɛma no nam ne mmienu ɛsɛ yɛdwene ho sɛ yɛhwɛ yɛkasa no yi Bɔni bɛ sɛ sɛ we shouldn't talk anyhow. Sɛfa sa yɛwɔ ano nti na yɛ sɛ asɛm biara na ɛsɛ yɛka. Asɛm bi hwɛma bi wɔ hɔ a ɛsɛ owura ano. Ɛnyɛ wo. Ɛna ani atrɛ ani ntɔn dodo. Ɛne ti no ɛsɛ yɛhwɛ yɛn yɛkasa yɛka no yie. Yɛtumi de owie ne de ba. Our words have the power to build up or tear down. tumidi adie siye na anu ya nso etimi ede enoma ba fom se ede how na atitie de ba asi avoid gossip kwa sa eni pape mu gossip is slander sadie no on ade o how eni o say e ade ba eni pantem tadam di ka kan se motie mensam ni bia saware o wensam na de ba ko a o ye ye ebro yakopon bo nipa o boy na adam boy na if na okohwe edin trum no bible si enwre biara o yakopon sane na ono wo bobon komo no ba wensam hun se sab anyankofo wo yi tena wa ye dwuma de a ande oni bebi ejina to ofa kwanye biso Brana Adam, so no wahin on, wakodaw. Obi aya su yedu hui jaw. Na ya bo on se su baso ome buaw. Ne wakodaw jaw yedi. The Bible si, e hono na, wabun se mbure mo se, ah, kwenye be daw. Obi sa su den ne kusu ho. Brofu taka sa su, what is going on? E do nyan bisa su, what is going on na, nubi fra se kansem. Yesi e hei ane kasa yi. Be mindful of our words. It's true. Na koko sa gossip. Eni pape musem. Atro. Edi o hao ni atitie. Edi ba. Rasu, nyako po si. Yendi bibia webi ya tuidi ya sakana mo yudi ya webi ya. Pasi dadi ya sabekano. Uwu na bede. Yubi uwu. But I'm so Debbie that therefore anti a yen on intino. See Debbie, no momono. The muddy muddy sa a drabino, menin a bed a betty and namuno young croup. Ah, oh, the senior young papa was only young boy. Oh, and eh, let me send him pama when you be piano. Be cracker say, Yami, anyhow. Kuponi ho ase okusua body mu hwehwe mu nti na wo hane bo ana de bia meti sa azam se wo hane bo ede na obasa se wesu nya mfa ye boni cheye safo ina ye edwin sa no nya mfa ye boni cheye na onjie safo no enji o nyankuponi nti wode ntutuye ni papa mu ebiba which will be called how many at the team of Buffan Adam for no Wakasan Yam Sam Achiano Money Paras Sano, or seeing Yametown, Yamintown, and Cobobo Hini, Rabo Sikini, Tay P. Only Yamin Tim Po, Nino Peso Yeno, and Oye. Would to me answer Sadia when Yam Krupo Waka Fahun. Among the Waka Fahunu by the Eddie, a baboon. But when you have for Bible quotations, but we say a brown young book called Catcher, as I said, Cocoa Catcher, or Henry, say, in a better room, or say, or dine any extra fish look as I already. Or some Cocana man, yes, or Henry is a care. Won't I be woo now, Yara will own tow, and I shall fear some man's ye. Do I hear and say, Sans or noon, young coupon won't get down, dear Pantino. Bible say or done any chira face you can say oh already kai. Now what you have a cabby beside your daddy and I'll catch your goes on kai, conconsana, and then papa munun, and I'll go on yamin kaiwana. When you out to Sasakrawajin was in Nea Dumbre and Nea Quajida. It's a new one or their wahwa home. Yes, you in Yango Bodio, what a fan idea. Yes, you see what my mind swore. Look at what has happened. Not that well. Ah, yeah, they're gonna have a woo. Nanso, yes, baby. Ah, she saw Thailand. Any part woo. So, any part through the couple. Women are dead, they say, at a mood and a boom. ɛbɛyɛ hu sɛ yɛantwe yɛ ho mfiri saa noma wei ho ɛna nipa pre nipa pre nipa pre wiase wei agye onyankopɔn hɔ ɛna ma mo si saa da tetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet si ebre bi no edipa bi ye wadwe se obesi twene ye akodu onyankopon jen na bibie no obetini asesa wadwen na mo onyankopon e wo sesa nkofo we die ya mbo kasa mo ahwetia is nothing can change their mind ebi tra se they are one accord but wo no oko person wa ko penya ko fun ayi si debiri bananye du se no kwa kisofra basu onyankopon mo mo ne kwa mo enya mi pa iso ye basu mi urade. We shall worship the Lord in the truth and the spirit, and the spirit and the truth. Dijai, I'm concerned about you. But more than so, we see in Pantem. They just have my account near the abandoned Pantem. Seek to resolve conflict. Say, yes, I know, man. Nessa or howny or howny at Tiene or Tiny idea the new pantema. Yabo modin say, but ye a bit may see soon Yamekwan, so did ye name Yam Amo in Yankopon. Your modin say, you may annie, annie, debi, debi, the end of credit and idea too. Ye see soon Yantim, I might be Pierra. I saw Yankopon any mina. Many out hear me. And I have quadged that. But any woe, or they are woe. I know what I know. You are kind of similar for 120 years. I don't really do very bad. But you need very dear, very big. So you're ready, Diana. No man has any pain in him, sleep in my body. I'm going to pay him in my body. But I could transfer. I go part back and then down correct is crucial to him. That is because we are senior and we are bonica. We be biara obedient. Bible say obedient. Do I know pay? Says because you're ready. I come back to so who's sorry here? You bet you unqua. Only I am, sir. I'm quite genial, dear. I say if you like for media ministry, you want a bar on chain. I am a song for Aqua Hayford and I'm no more chasing. The telephone number is 0244-869499. 0244-869499. I beg for you to Hayford Jackson at ymail.com. I'm sure. I'm a normal. I'm your case. In Shirano, so till Nyakopasa from Lifeway Media Ministry. Bye bye.